Sawona nduna celu konumpati yazi ngesikalo funa sibambe umhlangano omncane ngathi sinenkinga incane le mali ninikayo enengena ngu 6 ekseni ume ngo 6 ntambama bengceli raise 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 bengceli raise nyuselo umholo And I know it's crazy. Mfuni mali, mfunu twa. Mina lana ngiyaspana. Ngena eli mpumele. Nina lana ngiyadlala. Mfuni mali, mfusika. No ayanduzo mdampa. Usehambe tjela abantu uthi mina ngibheje. No mandisi uzongishiya. Usehambe tjela abantu uthi mina ngibheje. Sawona nduna celu konumpati yazi ngesikalo funa sibambe umhlangano omncane ngathi sinenkinga incane le mali ninikayo enengena ngu 6 ekseni ume ngo 6 ntambama bengceli raise 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 bengceli raise nyuselu umholo Ngifuna imali, ngivuse ekhaya, ngiphile kamnandi nami. Ngifuna imali, ngivuse ekhaya, ngiphile soft life nami. Ngifuna imali, ngivuse ekhaya, ngiphile kamnandi nami. Ngifuna imali, oh yeah, ngiphile soft life nami. Ume ngo 6 ntambama bengceli